Radio Tamani, Kede Kabaruji Ame, e Fulfulde.
Sakirabe heedi be jam nyalli e modo eden goni hande ne aljumaare noga e nay lewru julie hitande 2020 sappo jeddi yamde jabbori masilima chapan enay e joy Ousmane Nyaali buldo kabaraju do Mamadi Keita to boggi jandi to hore be leede joy be CDAO neli warde be donki biltude ti Allah bangal netta ko e politika ko gondo le mali o ka e be jogi gikke lobba be bi be kolliti wirbe nga am batu altinere warorende e visio conference le kabaruji handen di min kala hala targol misideji janne e tumbuto e wi horebe humini be finatawa e nokuje taggal darnaade reena reenude misideji di o golle ana beede sodde en dam yontere heddini en julde laye le lumo mango bomo ko billar ana wodi le mudon de o waddo fu e tawedo hono hitande fu sottobe kake yogabe ana boyto wiide sodobe ngala sodobe be du kolliti wiide kulle de ana tiide yodi woni sembe kabaruji kikida ko sakirab accu hakke durmaka ana di ham e bismillah mo do hedat ti jo tamani dewral hebaka le tidal banga nedda ko e politika ko mali o horebe leede joy CDAO garbe sodun garbe surde be donki e rewrinde fu ndirobe ka fu etawede e joge gikke lobbo e be kan wadde kan joddade bodo e visio conference altinere waronde de jonde heere hollitama wiede wadan tan waay wadde non fa ibe acca hage sakirabe de be jotto batu na altinere waronde e visio conference tawene jingonobe IBK e be M5 RFP ana gondi e fodo dirde halaji do leebule e do bembe ande de majotobe be fa handen ko gondi e tewtude fu yo imare do salli IBK fa bidure dem fam kedden Umar Baye Gallo e Mahamoud Samaseko
ñaloma alkamisari kenyen wala fu koɓe pamri dow hen fedde CDAO warne le leydi meɗen ndi fa ƴewto yella hono tiɗalayɗi kani timmirde ɓeɗo président ngaɓe joyonɓe jiide hoorejo leydi no Ibrahima Boubacar Keita le ñaloma ko nokku noddirteɗo Kuluba ɓe jiide e pelle gonduɓe laamu oɗe ɓe jiidi e fedde M5 RFP wattu joni kanko Imam Mahmoud Diko o holliti wiide wona ɗum o gikkanno le ngalɗo kawrital
so gonga haale fay hulɓe kallay kam ko pamri mi haali mi halti minen ɓiɓɓe leydi ndi yo dariɓe mi gana maccuɓe fay goto mbimi min kay yela am yo mayde ley jingande leydi am dina mayde e ley jambi sukaɓe heddiɓe e ley majereji ɗi hana fe mayde mere so gonga koɓe kanni min ko woni fanda batu mabɓe o mine mila wiide fay hunde biltaki tafo
kanko laamiɗo fedde CDAO woni ñalawma hande o noddirteɗo Mamadou Issoufou président leydi Niger o holliti wiɗono Ibrahima Boubacar Keita yoppo ko ka ɗum ɓe gana halditeɓe fewi on heddoto toon e haalaji makko ɗi o wi wajibu tan ɓe kalda goɗɗum ko wona hono gonɗo ɗatol kay on yoppa laamu o wi ɗo ɓe mbawa famrude dow muɗum saabi de ko sériyaji gonɗi ley CDAO ɗi ana hollite wiide kala neɗɗo fo joɗinaɗo dow démocratie wawa yoppirede ni tan batu mabɓe juujuure waran waɗa altinere warorde ley noga e jeɗɗi lewru juin ndu toon laamiɓe lefol CDAO ngol ƴewtoto yalla hon tiɗallaji gonɗi ley leydi mali ndi gori ɗum e tawede fo micciteɗen wiide fa hande gouvernement joɗinaka ley leydi meɗen ndi ɗo ɓuuri lewru ñalawma hannden o
tiɗalla mali malinkoɓe keɓanta ɗon jogal ɗum woni e hakkillo himɓe mali yogaɓe fewde e tiɗalla kaɓɓuɗo hoore gonɗo ley leydi meɗen hannden o keɗɗe ko bomakankoɓe yogaɓe mbi Aminata Diallo
ça va empirer la situation
beden tidal oto be kaddo mabbe to en kebana hen jogandal hakkuni meden min kam mi do mina CDAO wawa hebudi jogalade o tidal na be keddo so mabbe to en kebana hen ko he meden jogalal hakkuni ideedi wana horebe leydi be tan horebe fuf jon en ande ana kani wirfaade caggal homo fuf jogalal hebete e tidal na o mo intinan ko he meden tafon woni hakkinde an min ka e hak wala ko dum wawi buytude e tidal la gududo o sabi laawi hono i hejaabe gudlok jonatan wardi ɓe ɗi kamɓe ɗum ɓe gari wallude fewɓe kettinaki ɓeɓɓe leydi ndi ɓe anda hakkillaji muɗum en saabi kañum en goni e ɗi tiɗallaji ñande fof ɓe hakkille an ɓiɓɓe leydi mali ndi ana mbawi heɓude jogolal e o tiɗanna so kanankoɓe woɓɓe gari hono e ɗi tiɗallaji kananke leydi moɓe tawi ɗo o ɓe ballata saabi jomum yo gollidinɗo
maɓɓe
wadde immadaraji hono kaltidal hakkunde ɓiɓɓe e leydi mali ndi ɗum wonno ko ɓuuri ko wawi wadde fa tiɗalla mali o heɓene jogola ɗum wonno ko honjotoɓe yogaɓe miili caggal ko nelaɓe CDAO ɓe donki biltude tiɗalla oɗon keɗɗe ko Baba Da ko non gonɗo e gollede noddirtede observatoire citoyen si la bonne gouvernance et sécurité wi lalaysa walete infa noddi o téléphone do faccitango Aminata Diallo
finalement il y a eu
Joninka en jihi wala fuko beedi hen yimbe sedia o sakiti be warde be kani en jihi gal kawrital bomako do wadaali so jabuli lobbi keba hen eden kani wattude hakkile meden ko bennela be sedia o ngari ko fa newno gollangal laawi sur gongol ko be kani wadude fa be keba no otti dalo jogalal hande leedi ndi bibbe leedi mali de ko he mudun en ana jogi en puddiran to kananke leedi ndi to o bangal makoto fa warde yimbe M5 be todum jogi do sembe yo almami mamdu dikko kande jabude yi laawi kawral dokkadi gonga wonko don en eden miji hebude kawrte godde ka laawi gongaraji baawi hebede su bibbe leedi ndi ko he mudun en wonko dokki
sakirabe di kabaruji fu ando do ba hebude di do WhatsApp do numero 76 68 88 51 do ba du noddu de mere mere do numero fi am 37 321. Handen min kala hala finatawa hono kabaru tarugol misideji to janne e tumuduto e wi horebe humani be finatawa de gelle ogolle ana wada ogolle ana wada hitande fu yudum tawangal beydo waldu sodugol en dam hakkunde himbe den kuje ko be beydi wide dun sabi e wi mabbe himbe ana jalta sanne nyande tarugol misideji de wodi fu ka hika sabe nyaw coronavirus o holi tam wir dum heba ka wada de to janne do Umar Waygalo
kambe lambe fedde ko no dette mission culturelle to tumbu tobe kolitido ko faana mudum famiside je ngodi ton di keddo no ngoruno ila arande kanko no dette El Bukari Ben e sauti kanko lami ido golidi to tumbu to kolitido do yambereje mawdi non hitane fu be ngadan ton yimbe lebe fu ngaran kawrte le hen jallini di fuudu tawete le hen suka e mawdo kolitido do hollude yidde mudum dina non so be ngara fa mele miside je ngodi ton di yodo cuudi kanye kertana cuudi barebe ngondi ton no mo holitiri wiide o wi dido golin sano golla barebe wombe tombe ataw homo fur ana andi miside de jeyi homo fana andi miside de hani ardade kanyo ardoto dido golleji to jeneto dido golleji kebe fuddude hitane hikande tafen nobe kolitiri wiide kayya batte nyawno docteur coronavirus du etede fu yoga e barebe gombe tombe ka landiniki wattu jono non kanko no docteur Moussa Namori jekite commune do kabaru mission culturelle to jeneto holitiri wiide o wi nyaw coronavirus o dum ke sababu so golleji di tanne koyde ka do tayde fu be jewtuto yalla no be kani meltirade nokkule godde gonde ton miccitede wiide do golleji ko watte ton hitande fur garnuji nyaloma hande no
keri leydi meden do e ley udditate noga e joy e chapantati e go o lewru julji ndo wattu min wi er ngaji golle no wowiri no fuddita leydi meden di e mangal mudum fu go o lewru uttu waroru ndo premier ministre docteur Boubou Cissé hokki di kabaru jibete aljumar handen le communique goto le winande o wi de dabal pamama tiagal ko ya nyaw covid-19 o ana wondi e buitade leydi meden di kabaru mako nyaloma handen noga e nay lewru julji ndo kanan ko be docteur en collectivité himbe jena woni o nangi kasen santanaabe sappo dido wala ka fu kiddido ko natle leedi men andi warda hande o nangi himbe ujenaji dido e temere jon e tato santanaabe yo ujenere e temere jeno e go heddibe hen yo temere e noga e tato kabaruji bana bataki mali projet justice hebini ando nyaw covid-19 o kedden
nyaw coronavirus ane heddi e mali o fa hande eden kani jokkude e sariyaji dentordi di fa hande fa dento denna denen wobbe dum do woni hebbinde lotugol juude mu e sabunde madun gel hydroalcoolique sakkinde juude mudum madun musoro sana dilla na sana dojja ngatte gafake mon gotol o tiagal mun tippo dom mo le kakol nyama uddingul pati dokkondire juude modo e jowtali modo cele dum bucciondirde ley yawaraji modon so antanna so an e jama tabo don sariyaji ministere wonande cellal wifa dentode alhalifu kollowo nyawti dalla fofango fade jomun dawde nadun so dawi en be yimbe dawbe na han jawti yade suru dogotoro no yawiri nadun noddi on don numero tati jegon mere jegon e go fa darene e ko yawi pati kettine yimbe nangabe o coronavirus o sere
dun do yo noddango projet Mali justice pabirado USAID
jama ana heifa ana nyuɓɓindira beeta ko le luuma bomako homagol ngo ɗo jaroɗa fuu a yiyan yimɓe ana dumƴondira yogaɓe ana joƴƴina jaguji muɓɓen yoga du fa sooda kake ko resoro farde julde warde fuu e tawede sooda sotte en yogaɓe kollitiwide client en ana fanɗi ko garata nono kamɓe soodoɓe kake ɓeydo ɓe kolliti wiide kake ɗe ana tiiɗi ɓe mbi ko sabbi mbino ɗum yo saabe ñaw coronavirus o kañi e tiɗɗalla gonɗo hannden ley leydi meɗen ndi o Oumar Waygalo
miɗen daari ɗo luumo mango Bamako ɗo kakele ɗe anni juppali ɗati ɗi fur kamɓe sottoɓe kayɓe kollitiɗi hitan hikkande wona noon ɗum wori hono duuɓi jaɓɓino ɗi ko laati sabba muɗum ɓe mbiyano wawi lata tiɗallaji ko leydi Mali ndi jogui kañi e ñaw coronavirus ɓe miñaloma hande oɓe jogui ɗon tiɗallaji mawɗi saabi de ɓe jetta sodoɓeɓe hono ɗum wowirno ɗum e tawere fuu ɓe mbiya ɓe gondi heɓude seeɗa seeɗa mabɓe ko lanɗo yiɗiɓe sottoɓeɓe kolliti wirsa ƴeewi coggu kuɗɗe ɗe jaati tiiɗi sababu muɗum ana wawi latade ko keeri leydi ndi udda sababu ñaw coronavirus kañe majirejum kowoni e wadde e leydi meɗen ndi ɓe kollitiɗe ɓe gondi e yiide toon kakele ka ɗeɗo kakele sa ƴeewi coggu muɗum ana tiiɗi sanne ɓe mbi sottoɓeɓe jaati kollitiwide noon nokku o worri saabi de kake kewɗi kañen goni ko keeɓa e nadde le nokku o keeri leydi ndi furdu ko udda ɗum e tawede fuu gallure Bamako nde ana wondi hemtude no worrunono seeɗa seeɗa ko warta ko ɗo ana miile sodoɓeɓe jottoyo toon
Tamani yo faabal laamu leyɗe Suède, Danemark, Suisse e fedde leyɗe Europe.
sakiraɓe kabaruji gonɗi ley région ngaji meɗen ndi e jaran laamu gawo sukaɓe l'école Bourem fa keeɓa jangga fa gasa ONG NRC hokki ɗum en alkamisare keñen kake sukaɓe kake l'école kañe e kake doctore en le kake ana hen kaye ngaji régle ngaji bik ngaji masque ngaji sabuneji kañe e kake lottirɗe juuɗe e sukaɓe l'école temedere jeegom wonno dokkaɓe ɗe kake sakiraɓe dokkaɗeɗi kabaruji ka kedde heɗade yewtere kaalen haala rewɓe nde ana wodi wassalamu
Sido tamani